ọzụwa ọchịrị ọzụwa Jizọs anya nja hụ nsọ onye dị mma Jizọs ana m ekele gị ihe m na-emere m ji m o juru m anya ọ na-enye nwa ọ naghị ananya ego ọ na-agwọ ọrịa ọ naghị ananya ego ọ na-enye udo Chukwu onwe dị ego na nna ya mere m njagbara ga egwu a God of Shadrach, Meshach, Abednego, uwa nile jikine mwono, magi karaka. Yeyi, ojokwa riaja, onyobyama, omema, onyike, ogwaria chukubo onyobyama.
Onye na-eme mma Chukwu na-ekele. Onye kpọ Baptist, make a leggy, you, Papa. Methodist, make a leggy, you.